ni mano.
Pastor P, respect man.
Arumuno muhura kakurutira bandi akaguhumanya kagutega matwi yaguhura kundo ikagumutuzo yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura wajya gusaza kagusubiza ibusore. Ubuko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura. Waya agacira maranga mutima yanjye nibibarika ibyo mukundira. Wazo kongeje urukundo maze nshira inyota
ibyo ndabigukundira.
Wameneye ibanga wari warahisha abandi
ibyo ndabigukundira.
Ireta yamye urukundo
ibyo ndabigukundira.
Wameneye ibanga abandi batazi
ndabigukundira.
Niduhuza imigambi gusa duhuza uko imitima itera uwanjye mu wawe teranikirize. Niduhuza amabanga gusa nuko dufitanye menshi usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu. Umunsi umwe naricaye mfata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze no kumusaba kunyuzuza. Urabyemera none unduzuye. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye nyifatire n'imicura bindura. Waya agacira maranga mutima yanjye nibibarika ibyo mukundira. Wazo kongeje urukundo maze nshira inyota
ibyo ndabigukundira.
Wameneye ibanga wari warahisha abandi
ibyo ndabigukundira.
Ireta yamye urukundo